Boss team.
Oh my Africana. Yeah, yeah, yeah. Bad, bad guy, guy. Yeah, guy. Kuba zi party. Bana bana bajabe kubia bo party. Baba so high, got everybody in a sati. Kumbe miaka, bali mutati. Yeah, yeah, yeah. Do you much move, fedo to zero. Dijaka yibeka tuongere. Tuze na masuka tuwelise. Makala final, final, final. Yaga. Eche tulife kome mwa kate wae. Etaka meza za voze kate wae. Bali bali muzikiza kate wae. Wae, wae, wae. Kate wae. Eche tulife kome mwa kate wae. Etaka meza za voze kate wae. Bali bali muzikiza kate wae. Babi ekoza ah ah bati chan. Ne, the way you do your body girl on tinsa. Aliki babambe, tuli kuchichi no chako kesa. Mideja mahate pam pam. We crazy to chiwani se. Okuvo wano tuli nya twiniti. Bana bana bali sota site. Amanyi gaba meke te te te. Eche tuli feko mewa kate wai. Etaka meza za voze kate wai. Bali bali muzikiza kate wai. Wai, wai, wai. Kate wai. Eche tole feko mewa kate wai. Etaka meza za voze kate wai. Bali bali muzikiza kate wai. Babi ekoza ah ah kate yeah. Wai. Give me the bigger bambe. Come. Wait a little kawani tukanywe. Tukanywe. Obude butu kutesa wate wali. DJ play that. DJ play that. Ooh. Bede ya bazi somba. Kati wai. Kana kayimba kanyuma. Kati wai. Bulu muye buza. Kati wai. Kati wai. Kati wai. Eche tulife kome mwa. Kati wai. Eta kameza za voze. Kati wai. Bali bali muzikiza. Kati wai. Why, why, why? Kati wai. Eche tulife kome mwa. Kati wai. Eta kameza za voze. Kati wai. Bali bali muzikiza bati wai. Babi ekoza ah ah bati wai. Ne, the way you do your body girl on tisa. Aliki babambe tuli kuchichi no chako kesa. Mideja mahate pam pam. Wow. We crazy to chiwani se. Okuvo wano tuli nya twiniti. Bana bana bali sota site. Amanyi gaba meke te te te. Bule muli yebuza bati wai. Kana kaimba kanyuma kati wai. DJ ya chikubye nyo kati wai wai wai. Kati wai. Bede ya bati somba kati wai. Mazina baga nyenya kati wai. Chibuzo chaka dota kati wat. Yeah 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 kati wai. Selekita ya chikuba kati wai. Ya yeah, afete kati wai.